lapho ngisindwa kuthe lapho nginyathelwa kuthe lapho ngithwele kanzima kuthe lapho kufika izivungu vungu kuthe lapho uSathane sami kunginyakazisa kuthe lapho ngizwa ngathi kuyanyukela
Senzo Khumalo, if you are blessed by this song, please, please download it on iTunes right now. Ungakhohlwa zikhona ezinye izingoma zika Senzo Khumalo ongazithola ku Talks TV. Please subscribe on Talks TV. Bless you.